Umama ngumaxakaxhani ekwayeni inzima zosapho.
A mother is basically a lifelong partner. Someone who's there from the beginning up until basically the end.
Someone who will love me unconditionally. I don't have to doubt.
My mother means everything to me. She means the world. She is not just a mother, but also a friend. My pleasure.
Mama nguwe mama. Mama nguwe mama. Oh, oh. Andizange nalibona uthando lunjengo luvela kuwe mama. Ndingabhala neleta ndingathanga ndiye ndiyabonga mama. Andizange nalibona uthando lunjengo luvela kuwe mama. Ndingabhala neleta ndingathanga ndiye ndiyabonga mama. Ndiyakuthanda. Fasundo sulundi kya lingkesho ndiyabonga mama. Ndiyakuthanda. Haya ndihlali ngawe. Undifasundo sulundi kya lingkesho ndiyabonga mama.
Ndingabhala ileta ndingathanga ndiye kumama. Wandivasa wandosula wandityisa ndisechama. Wasulela ngocwenga cama khwini elolo igama. Ndenza umntu ebantwini wandiqaqambisa ndaqama. Ndikhala kulo mama xa kunzima kuphela amaqhinga. Khala kulo mama xa usathane ebrize ndilinga. Khala kulo mama amaphupha am xa mkandomsinga. Ndiyamthanda wam umama yiyo loo nto ndihlala ndimcinga. Ndifundisile uhayi ngoko soze ndibone ndibawa. Ndibonisile ulife ndibonise umnyango wecawa. Ungazuphathi knife esetshogum hour to hour nembono life. Marumama unikile power, love you. Mama ndiyabonga ngegalelo lakho. God bless you. Ndawusemelela ngazo mfundiso zakho. Feel you. Mama sengwicwenga umntana wakho. I'm with you no matter what. Zohlala ecaleni kwakho.
Andizange nalibona uthando lunjengoluvela kuwe mama. Ndingabhala neleta ndingathanga ndiye ndiyabonga mama. Andizange nalibona uthando lunjengoluvela kuwe mama. Ndingabhala neleta ndingathanga ndiye ndiyabonga mama. Ndiyakuthanda. Haya ndihlali ngawe. Undivasundo sulundityha lingqeqesho ndiyabonga mama. Ndiyakuthanda. Haya ndihlali ngawe. Undivasundo sulundityha lingqeqesho ndiyabonga mama.
Ndibulela ugqarha nomesiya ngumama oneziyala. Wavuka ngentseni engenapeni abhinqa yozama. Wandithuma esikolweni emaxesheni yakha ndincama. Ndinithanda nonke kodwa hayi ukogqitha lo mama. Ndikhumbule inkinga hayi ukuzithembe labhinqa. Ngengqondo liyaqiqa likhule ngo ndiwadlala ndijiqa ejayiva ngesinqa. Siso sitempu yimiqa intombe neziqa enyani nayo igungqa nogungqa. Ndibulela impatho ngado ndingayishiye inkathalo. Khuthela indalo ngamukhetha ukobhuka ingalo. Ngumama munjalo undithanda sesohlulwe zinkalo. Undivasa
My mother means everything to me. She means the world. She is not just a mother, but also a friend, my pillar of strength. She has groomed me to become the mother that I am proud of being today. I really appreciate the woman God gave to me as a mother.
Ndingabhala neleta ndingathanga ndiye ndiyabonga mama. Andizange nalibona uthando lunjengoluvela kuwe mama. Ndingabhala neleta ndingathanga ndiye ndiyabonga mama. Ndiyakuthanda. Haya ndihlali ngawe. Undivasundo sulundityha lingqeqesho ndiyabonga mama.
Mama nguwe mama, e mama nguwe mama.